Nikatoa single, paka salsa na album. Nimkari wa mitindo, ategi mingo. Kitandani mashamsham. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatia forai. Hata mama na papai, wanasema umezidi TBS kwa ubora. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papai, wanasema umezidi TBS kwa ubora. Tukutane tena baadaye, ay, baadaye. Takini kukose, matajiro kani borai. Penzi langu si abortion, usijipe question. Mimi ndiye mume borai. Wananipangia mission, ili unitose. Nimemuachia molai. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatia forai. Hata mama na papai, wanasema umezidi TBS kwa uborai. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papai, wanasema umezidi TBS kwa uborai. Tukutane tena baadaye, ay, baadaye, joni pe tena baadaye, si, baadaye, usikose kuja baadaye, ay, baadaye, nitakungoja baadaye, si, baadaye. Wanasema umezidi TBS kwa ubora. Kila siku minikorai, ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papai, wanasema umezidi TBS kwa ubora. Tukutane tena baadaye, ay, baadaye, joni pe tena baadaye, si, baadaye, usikose kuja baadaye, ay, baadaye, nitakungoja baadaye, si, baadaye.
Shining.